lomo. Iki papa sana basi pulita. Director Jaza Dumba was from the top. Ate Neguwa Tunisa speaker Pima sita Ate Fire Wida ite tapo Oi Neguwa Bukota o CBD kwa penthouse Neguwa Wanadhani CBD ni guess Oi Lakini CBD tunazosa Iyo Nani magrami tu tunagoja Nojo mape, yoko masitupe Nadoba joni mwaki ukipenda imelier Napendwa na mape, na wata joni ten Nikikusalimia unajibu tu mapele Napenda, napenda file magara wamekuja wamebeba Napenda, napenda file mamanzi wamekuja wameiva Niki baba sana basi pulita Director Jaza Dumba was from the top Tunisa speaker, we must return Fire, we die the top of war Oi, Nebula Mkwela na machaji wanazitoka Sare baba sana baka ya boka Masase watiaji tunawatoka Salamu wanga moja nani top sota Pando bichi nali, nufra uwaga mukari Ninasuko katanu paka machinani Orapo ya iyani ya themutani Wakiuliza wabye tuko sipidi dani Napenda Napenda vile mademu wamekuja wamebeba Mimi Napenda Napenda vile makwela wamekuja wameiva Iki baba sana basi pulita Director Jaza Dumba was from the top Tunisa speaker, we must sit up Fire, we die the top of war Oi, Neguwa